wane mirembe jaliwo wane mirembe jaliwo kwe jangu nkubulire wanaka mwanyikaliwo wanaka mwanyikaliwo ngatumanya kukalima neka mulinga kaliwo neka panira kaliwo ngaleka pamba tulima pana basajja wajjawo pana basajja wajjawo erabyo nokubizisa ategwo lubagambako ategwo lubagambako nti obwo buyaye bwakuwa buli kimu bakimanyi ebitunyiga babimanyi basalawo okusirika ugo lubagambako igo lubagambako ngempingo ziruma wano engudo zaliwo wano engudo zaliwo laba zonna okubomoka buli omu ali ku lulwe bategeka bugagga bwabwe abasajja batuta emirango egiriwo emirango egiriwo bana abasajja bakyunya twagala batuleke twagala bagende kati pulani tusala banange batuli bubi banange batuli bubi teri alina mirembe n'akatono kolina n'akatono kolina balirwedde okukakomya n'obulamu bwolina n'obulamu bwolina tebeguyera balumwa n'embwa zaabwe zokera n'embwa zaabwe baziwa emirimu erambu zikola olaba amasomero amasomero mwalimu education naye yafa byonna ne babizisa byonna ne babizisa fenna nga tulaba buli kimu bakimaze buli kimu bakimazeewo eggwanga lizika ekimala kimala kimala
musaba mutuleke
bye mubye bimala
mutuleke
bimala
musaba mutuleke
tuli mu miranga
mutuleke
ye miranga
musaba mutuleke
mwatulimba
mutuleke
waise banga
musaba mutuleke
bakulu bannamwe batuwoninga batugamba nti aba basajja bekyanga bannamwe batuwoninga jakaseera kalitukawa abasajja okwekyanga era kaseera maama katuka buli kyaliwo maama kyakyuka emirembe gyaliwo kwe gyakyuka kati buli wamu emundu zesooza nolaba bakulu we bakaba nolaba bavubuka bato we bagakaba kasukaali nokakaba akava akamere nako nokakaba kati buli kimu ne tukikaba abetukaabira bali mu kukola bubagati emirimu ne bagiwamba okula n'obuuza ngenda kukola ki amateeka bagakyusa amateeka kati batwalira na mu ngalo kati bana abasajja tubakooye njagala mufungise era tubagobe kati ekimala kimala
mutuleke
kimala
musaba mutuleke
bye mubye bimala
mutuleke
bimala
musaba mutuleke
tuli mu miranga
mutuleke
ire miranga
musaba mutuleke
mwatulimba
mutuleke
waise banga
musaba mutuleke
ekimala kimala
mutuleke
kimala
musaba mutuleke
bye mubye bimala
mutuleke mutuleke
tuli mu miranga
mutuleke
ire miranga
musaba mutuleke
mwatulimba
mutuleke
waise banga
musaba mutuleke
mama nakaba
mutuleke
ne tata kaba
musaba mutuleke
jaja nakaba
mutuleke
ne naiba kaba
musaba mutuleke
boda nakaba na n'omusuubuzi akaba
musaba mutuleke
buli omu n'akaba temulina kisalaali
musaba mutuleke
ekimala